Lomfalo adli malam
Iyamfuna
Lomfalo adli malam
Iyamfuna
Lomfalo adli malam
Iyamfuna Lomfalo adli malam Iyamfuna
Lomfalo adli malam
Iyamfuna Lomfalo adli malam
Italagaliboli,
Selu, oh. Dale, dale, mucha de lo engano. Bueno, tal vez. yacula yini cabanga ukuthi ngosizwa kwentonyanga ngeke sesivimbele sitalo sitalo mfana wakithi ngoba isithi cabanga ukuthi iwumkulumelo okhomba khona ukuthi iyacula ngaphela le nto awasho madoda umzukulu kamkhafule umzukulu kabani wena hey wena spa oshe uyihlaba madoda hey awu Hey, Nina! What's your name?